ajja kutuula ndi mbwangu waliwo akantu kokendeese kavudde wa mukwano gwo Pawulo gw'oyagala ennyo okuzaama yakutumidde nnyo nti akwagala kyakutwala kyakubala akumma butiribiri kye mwalagaana tali enkyusa tali ejjulula. Chavo